CK Music promos that
loud and clear straight to every people them to understand one thing. Chosen man pandas. Loud and clear straight to ear.
It's enough.
IJ, say no me.
Nishtawa kweva, ameno mafa smao inerito ni distance ah. Nalivika na biko ni pite pite so efkondo mwanzonta. Dami mwana ah, mumano munkonka. Adande kuposha na usheta na push. Kutogi nga sheta kapori. Mweva tone ndola tula tule ndusha nembeta shira pona pona. Kushika fiomidi no kuponya donya ah. Mind confused ni pola pola vashtina na chivoja. Trina Maki di fire wo baby.
Mwesto di loadisha. Ubu puba tatu tomela.
Nishtawa kweva.
Uku ngoza ngoza. Ule kweta papelela.
Nishtawa kweva.
Tuwa di sheta. Te kwesho kufundula.
Nishtawa kweva.
Fintu tuwaba. Na wose vali tuishiva.
Nishtawa kweva.
Ni wana fisa makui ah. Tula pena kwa tichai na mate. Nokusaka kwa tichava na mate. Taba kweba na ngonyuko. Kwa suka fena orandanga ni nyuko. Na kuseka fena kumonanga soko. Taba kweba baku fisa fenga soko. Kuna kulange fia longa mapu. Kafia fula di motula lava kapu. Wadele na mwana kukweba tipapu. Amano ya fulanga swagia mupepu.
Kumwezi tuwa lilu adisha. Ubukuba tatutomela.
Nishtawa kweba.
Uku ngoza ngoza. Ule kweta papelela.
Nishtawa kweva.
Tuwa di sheta. Te kwesho kufundula.
Nishtawa kweva.
Fintu tuwaba. Na wose vali tuishiva.
Nishtawa kweva.
Palo, CO2 Salena. organize. Nigga John, C-Tiger, Dixon, Kinshai, Manimo, Kini Mavado, Abashitina, Timu Iro and Company, Nami Mona Nama. Loud and clear, straight to EFP, but I'm to understand one thing. Chosen man pandas. Loud and clear, straight to ear. Zambia Nation.
Seek your music from us.com.